mala stress after problems. Say, fadi kuko na do nyado, dera solo tinero never something is it. Walele, say, kungo na do ra, kita nyoso lesson joy, we get a move. Kama jiko ra, nini mkute tunamaliza paka keso. Kungo na do nyado, kita nyoso lesson joy, kugele lenga. Nani kama jiko ra, nini mkute tunamaliza paka keso. Walele, baringola nyo, kujika ni forgot what's called love. Mulunga sakana ina jodogu tu walele. Busy mafi every time suffering. Sakani kikedi be Jesus and Judas. Kupona ninyo supe anikoko walai. Kedi mini nyo supe nyanyaipa. Yabongo ralo kango wenti juma. Atikinda toko na ngola baji jota prewe metaloro. Toto awelo bumiju wa underground. Hido kitana jona bali ya soito. Ata toko na kubusi na bada. Lakini laloro kila hurami ne letting down. Kungona dora, kita nyosu lesson joy, we get a move. Kama jiko ra, nini mkute tunamaliza paka keso. Kungona donyadu, kita nyosu lesson joy, bugele lenga. Nadi kama jiko ra, nini mkute tunamaliza paka keso. Bubusi na ajora mingi, walai kita mokata kugele baba. Maido utijini mbano.
Okay. Problem atatizo mina sema kweli everywhere you go. But professor mino lies, situation comes to pass. Fighting necessary love affection people die. Heartbroken. Naradanya do kujuna gateli lola bele ngo never to fall in love again because I was heartbroken. Dinana kanya professor pandis make a girl no love a man. Yeah. Tuko high, tuko live, tuko nice, tuko free, yeah. Walele, professor Fadi Samise. Simba kali hatari na tembea kwenye mustuni. Hindi ya wasichana waleo hatari kama simba. Napenda utajiri kuliko maskini. Ukipewa ndoa yako na ribu wakati basi weka ningo. Society never cool. 99% of people living their single life. Because they never wanted, but situation is what is pushing them. Yeah.
Kungo na dora, kita nyosu lesson joy. We get a move. Kama jiko ra, nini mikuja tunamaliza paka keso. Walele. Nati kungwa na donyadu kita nyosu lesson joy kugele lenga. Vitu before. Kama jiko ra nini mkuja tunamaliza paka keso. Why susila jore kwa mingi baby. Kujuna kita ponda sign like a star. Kedi iya nguta soji yote kwenye midito. Kujuna kikeli kwenye sekila rangu rundu. Baby nakuram tiki lavo. Tiki fadi ngolo lavo. Sapantis walele lipa siri.